Yes. Once again, ten out of ten. Ni juzi tu walikuwa wakinicheka, juzi tu walisema sitaweza, juzi tu ni juzi tu za Kenya walisema ni upuzi juu, wakisema ole Max niko set to go, mchomba the sun nimecome to blow, designer tick tick niko ready to blow, naga hii ni time yangu hawa wezi ni show, wakisema ole Max niko set to go, mchomba the sun nimecome to blow, designer tick tick niko ready to blow, naga hii ni time yangu hawa wezi ni show. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Here comes the doctor who has no patience. 8, 9, 10, who cares about 11? Hapa kuwa tribu na marapa kuwa threatened. Kwa kila nyumba kazi diya flamboyant. Ka in town, Bernardi ndo tomboy. Pa ukwa pa kawa, zani kwa spotlight. Natoka underground, place haunge spotlight. Tyson kwa mic, na kufixa mani fix fight. Tega masikio, kani bifi ni nyama bite. Kuna rapper like, pe, nadi aki right. No matter like, shoot anything you see on sight. Buyaka, buyaka, marapa zani kutowe. Wakisema on your mark, niko set to go. Mchomba the time, nime come to blow. Nizanya, tick, tick, niko ready to blow. Nakani time yangu hawa wezi ni show. Wakisema on your mark, niko set to go. Mchomba the sun, nime come to blow. Nizanya, tick, tick, niko ready to blow. Naka hii ni time yangu hawa wezi ni show. Hawa marapa wanajichocha, it is time for bed. I'm so sick na walaza ki NHIF. The sun be your coach, if I was you my friend, ninge secure the future na NSSF. Juu mziki ni ujuzi na si kwanza juzi juzi, nilipiga tizi hadi waka piga saluti, nikapiga hesabu nikajua zitarudi, kauna piga picha, that's what the beast has a future. Wacha wapige kelele, tawapiga bao hadi wanipigie death. Na kama kawa mpira na piga mbele, na kama ini town na sande ya bunda ni mate. Wakisema on your mark, niko set to go. Mchomba the sun, nime come to blow. Nizanya, tick, tick, niko ready to blow. Naka hii ni yes. Wakisema on your mark, niko set to go. Mchomba the sun, nime come to blow. Nizanya, tick, tick, niko ready to blow. Naka hii ni time yangu, hawa wezi ni show. Tuni choose it too. Walikuwa wakinicheka, nijuzi tu. Walisema sitoweza, nijuzi tu. Eyo, nijuzi tu. Eyo, za Kenya walisema ni ujuzi tu. Nijuzi tu. Walikuwa wakinicheka, nijuzi tu. Walisema sitoweza, nijuzi tu. Eyo, nijuzi tu. Za Kenya walisema ni ujuzi. Plug 42, and this is how we do it. Hakuna bullshit.